aliwa musawo wange. Oh musawo, musawo. Baba wote beria we omusayiko musayikwange kati kukwate tya kwano kwange otulo tumbuze ebinu maye kwa bisobola kulike kubo mukwano kwanga gaya ye galumwa uliwo ita amaso gawe gabaka kulaba. Aliwa musawo, musawo wange. Ewe mbanga sina wate chikumi.
Musawo wanga manye chakula.
Yantegera byonna se byekola.
Musawo wanga manye chakula.
Ewe mbanga sina wate chikumi.
Musawo wanga manye chakula.
Yantegera byonna se byekola.
Musawo wanga manye chakula.
Aliwa musawo, aliwa musawo. Jawe anjagala benjagala ebyala kirwa omukwano gondaga ulira o ebisera byomaze sejusanga ko kwata oyagala musawo wange beja benjagala mulungi wange alina benjagala dali wange
tovula banze sikulumya
siti wange. Tovanga mu musawo wange,
musawo wanga manye chakula.
Abogezi baba wote beriawe,
musawo wanga manye chakula.
Omusayiko musayikwange,
musawo wanga manye chakula.
Kati kukwate tya kwano kwange,
musawo wanga manye chakula.
Aliwa musawo, musawo wange. Aliwa musawo, aliwa musawo wange. Ewe mbanga sina wate chikumi.
Musawo wanga manye chakula.
Yantegera byonna se byekola.
Musawo wanga manye chakula.
Tambula tubalumye emitima jabwe.
Musawo wanga manye chakula.
Anjagala benjagala ebyalagirwa.
Musawo wanga manye chakula.
Omukwano gondaga ulira o.
Musawo wanga manye chakula.
Ebisera byomaze sejusanga ko.
Producer
Lito ke Uganda.